djshowster.com.
Exclusive from Media. ZambiaMusicHits.com.
I'm feeling it.
Gigi.
Stash on the bed.
Nothing.
My up and out.
Cause you want to let him buy a bag. Who come upon Nani Nayo Nayo. Who for Nika Wangala Makanika. Hey, wait. Chikondi ni mbaya mbaya. Ukachi pesa ni nacho nacho. Kufunika ungale makeni kawache ile.
Ufire waishi wa ulipe perfect relationship.
Kufunika ulipe mutima. Chikondi chima bwele na maabsa nda.
There's a chance we might get hurt. Nobody said it's not that easy. Oh, Salema, you send me away, I'll be down. Send me away, I'll be down.
Mandy, baby, ni mafuna na kuleka. Sikondi chete ni mafuna choka. Manje mtima umaleza. Mtu wina nani uza ya mawati. Oh, Salema, you baby, sikondi moli misos. Chikondi muli kusema.
Chimbamba. Uka mkonda ni nayo nayo. Kufunika wangala makanika.
Chikondi ni mbaya mbaya. Uka chipesa ni nacho nacho. Kufunika ungale makenika. Wache ive.
Ufire waishiwa. Ulipe perfect relationship.
Kufunika ulipe mutima. Chikondi chima bwele na maabsanda. Kukonda bebe, ilo ndiwe wanga mame. Oh, nindu vima rimba chabe. Kuyasa ni maeza mwane. Siku titika yambana ni shifasila. Mutima umaba wakafuno yenda bebe. Ah bebe.
So don't, tika yambana don't give up. There's a reason for every season. Oh baby, make me easy.
Don't you move on. Kayambana baby hold on. Kipa pachalo chabe. Living life itabe.
Kuzi mutu ni chimbamba.
Uka mokonda ni nayo nayo. Ufunika wangala makanika wake iwe.
Chikondi ni mbaya mbaya. Uka chipesa ni nacho nacho. Ufunika ungale makenika wache iwe.
Ufire waishiwa. Ulipe perfect relationship.
Ufunika ulipe Chikondi chima bwele na maabsanda.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.
DJShowster.com.